Broken path.
Yeah.
NJ.
Fiera Wakak.
There is always a trust.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Life in a bath. Santu Endu.
I think your mother bell.
Huh?
Turn on the speakers.
Chane Moini. Destination Epsana. Nabika manu kuma wexi. Not kuba misana. Mission bonse pachalo tfayo kononga. Shakwe shineri sumanga shaka. Shilomba yopolo fever. Mission nice anga moya kuichuli la feneka. Mbona feva lupopa nanti milanzili. The way they treat me. But stay inch the revenge. Mwele samu veledi. Ni long jane nice anga mwapa nomba. Kutasha felesa no kubomba. Bo one, soja ma own. Now permission,
now permission, now permission.
Kaka kaka
kaka kaka
kaka
kaka
kaka. Iglesia bashiye maya ringambe. Otherwise ngakale na talalanga finde. Balupopa muna ma friends. Baba mavoko yandi. Na valiezi, nivana niva kansungira wa fiashu bandi. Baka po ya nzini mwaboku. Na shintili la muri wa shema without spare na teti mbeko. Don't bother yourself chino charofi. Abate mwapano twaika la bari ibe lafi. Nisha trusta varupona ngoba nanzi. Na cheteke lafi ya muri lesa wanzi. Ndachi taxi up tube kari wa kumutima. Ama guys intile pamo na mageozi. Bala wamo patifuti no kushima. Chane imo ini, destination Epsana. Nabika manu kuma wexi, not kuba misana. Mission bonse pachalo tfayo kononga. Shakwe shineri sumanga shaka. Shilomba yopolo fever. Mission nice anga moya kuichuli la feneka. Mbona fever lupopa nanti milanzili. The way they treat me. But stay inch the revenge. Mwele samu veledi. Ni long jane nice anga mwapa nomba. Kutasha felesa no kubomba. Bo one, soja ma own. Na wapa mission.
Na wapa mission. Na wapa mission.
Kaka kaka. Lifestyle, ya matatu kuno kwezu. Adononga, tukaposka pati chetekero tuwa vika muri yesu. Itisendo nae mia chika mpuisha. Njenda muma tololo na wanda mufidi lo kunguisha. Mufidi lo kunguisha. Chaisa mkwanga la pampi ya choke site. Mwena kuma mission suicide. Pampi ya pena, ndie mia na risk. Nga ya pita bine kusha, nina na ma whisky. Nish ninga tina death, ika mfikila. Mwenzo la wife, nga shanu mkila. Chakatari la viko na fume vini fly, fika dedeke. Tupito mwa tapata pa kwele ndike.
Download more music on ZambianMusicHits.com.
Santuendo.